Unit 11, Dialogue 3. Amos and his brother Mwesi are arguing over the use of their father's car.
Huwezi kulitumia gari leo.
Kwa nini?
Nina shughuli nyingi leo.
Je, una shughuli gani?
Kwanza nitamzindikiza rafiki anayekwenda uwanja wa ndege. Halafu nitakwenda dukani kununua nguo. Baada ya kufanya mambo hayo, nitampitia mchumba wangu.
Ungaliniambia utalitumia gari lake baba kwa siku nzima, ningelimuomba mjomba gari lake.
Ungaliniambia unataka kulitumia gari, ningalifanya mipango mingine.
Badala ya kugombana, sisi tusaidiane. Hebu, nahitaji msaada wako.
Haya basi, afadhali tupatane. Leo nitamsindikiza rafiki yangu na kesho nitafanya mambo hayo mengine. Utaweza kulitumia gari leo, sawa?
Sawa. Heri tukubaliane kuliko kubishana.